I weekend inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu le weekend. Le weekend inkulu kakhulu. I weekend inkulu kakhulu. Namhlanje angibuyi ngizolala amalundi. Baby ungafoni, ifoni icimile, i-charge idukile. Namhlanje ziyakhipha nekholi nethile. Imali yini ngifonela bosini. Asiqale Moria siyocela uMessive no-Andy Letisi ikhombe vibe. Ufuna injabulo yiphuza abantwana. Sichibi no-spark sincela nishise inyama. Nitshela u-BV ya-organize indlamu. Mina zofika sengifika notshwala. Bethe abantwana bababa bebe. Ngidakwe ikhonyeki sengiqaqe ne-hemp. Please ngangishuthi ngizongiqhatha no-mem. Ngiphuma endlini ngumuntu oyosebenza. Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde. Le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde. Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde.
Yaze le weekend inkulu kakhulu, yangisithela la kulu kuku. Bambe neshebi yakuphuma amahupu. Kahlele indonga lakudelelite. Shopa edolo lakudurudutu. Ntwana ungangiphandi bengigwinya amakhisi. Phophe neshampans lakuburubupu. Ndabhula ehlanu we went to the top. Thabo bamkwazo wagona amathubu. Khala ubhadlane waphuma isidubu. Thambe sesifohla sagcwala amathaba. Buya ngey'nkathi zentatha kuzo. Wanguthami ngasula ubuzo. Good morning Saturday, how do you do? Sesamathama sivuka ekuseni. Hamba nemama sicikelele. Phethe nentwana we family. Hlala nehlahla sisithole emapark. Sithole emalwandle we shibile ichwa. Phume lokushini siphile hip hop. Straight to the movies, we taking it far. Bathi kusamnandi ngafonela ispan. Faka no half ngasika utshani. Fika uMandisi, shampu unjani.
Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde. Le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde. Le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu, le weekend inkulu kakhulu, le weekend inkulu kakhulu, namhlanje anguye ngizolala amalunde. Mali yangishisa ngicela ngivule ifan. Ziphi le ngane zakwi only fan. Zingumunce stick sweet ngivele ngibe grand. Ngicela ukubona ne esishaya I clap. Clap, clap. Sigqoke kumnandi swenkile si fresh. I trip iyaconza unembobo uthayela. Sithiphi tayere eklabhini siyangena. Balethe ibhodlela edurayo ngempela. Sisinga kuthusa ibhili ngizobhadala. Ngiphethe isamba saka sisesinjaba. Musukujampisa phela sulikhala. Ngathi kusengadini kugcwela amathanga. Amadako yellow, hello, mellow, yellow. Hamba nami yellow. Lethe inombolo yemfonofono. Ikubambe nge-e-wallet ube mjojo. Mina ndisenze siyabuka. Mina ndizama sikojoka. Baby, I'm sakwazi nokuya. Le weekend inkulu kakhulu. Mina noSimzi siyabuka. Mina ndizama sikojoka. Baby, I'm sakwazi nokuya. Le weekend inkulu kakhulu.